Flavor za bongo ni msondo na sikinde. Bana puwa mbongo ni Mombasa wa kuwinde. Good Rogers. Here we go. Yeah. Yule demu liomposa, kumbe ana mtoto kaza waze menitosa. Mempa lebo zedi anto sheta katobo ulimi. Akiulizo swaga is, werudisha hardcore unit chindo na load easy. Yesi bibu nako, wajunga na weusi. Wamia gongo la mboto, arushe na wamisi. Kikwete lowasa, wamiacha dema na magwanda. Wakavishwa tena bila wasama. Squeezy negasi, aimbi tena katuni. Eti conscious MC, domana jambo ifumi. Meneja ni yafande kwa mambi wa tip top. Chidi benzi kawa pambe wa wiji. You are here up, Roma sio tongwe, Roma sharobaro na Mr. Tumkongwe. Close ya fisa mipango, ruge na sugu mshauri wao. Rudroja, vinega wala shavu, kila show milioni moja. Tafakari mistari ukifeli, zama deep kwa madream. 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 Makao ya hip hop Arusha nga limited. Izo wafanyi hip hop pipi kawa bamedi. Fidi Q na Nash kolabo na DJ Kopa. Sio tena ma MC kimipasho tawataka. Drake kapiga sim featuring ni kamtosa. Eti nampa wazim ni kiminaji ya nanyota. Bruce kafufuka nataka tuigize movie. Mimi shows nigga location bombas. Nikimbishi kaapishwa kuwa mpishi wa izon. Uwandishi na uwandika ngome zao na zilani. Classic mashauzi isha kamsaini omi. Dimpoza kimanzi ya usizingwe wa uni. Dudubaya rudi shamba ukadili na kilimo. Yumba la Big Brother ni stare tuna ngonobo. Junior jipa promo na kusupport mapunga. Na imedi ya kiwemo na tamaa kushika mimba. Tafakari mistari ukifeli, zama deep kwa madream. 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 Professor Kasanda ana deal na kiduku. Yentrizi mdananda leo pale kesho huku. Yo kalapina wana rap na micharazo. Fidoka tekwa china vato mekosa mongozo. Majuto hachekesh ana rap kama bovu. Sikio halitosh luli katoga kitovu. Asili ya Lunduno ni mchiriku na mnanda. Asiri mindo nimu mipasho kaulize tanga. Mr. Nice 80 pamoja kwenye tarabu. 80 offside chika pige show na maijabu. Kwa misemu wakanga stamina pata mchongo na kamato akiwanga. Bicheka kwa kina bambo walinyima interview media front TZ. Watakoli tu kwa sim kusikeno jiwa bi. Na kweli sio skendo wana mangana bongo movie. Na alalisha matembo lokalisha mwaka juzi. Trojans. Tafakari mistari ukifeli, zama deep kwa madream. Tafakari mistari ukifeli, zama deep kwa madream. Tafakari mistari ukifeli, zama deep kwa madream. Tafakari mistari ukifeli, zama deep kwa madream.